Jobrambo, bandana nishafunga siwalete diambo. Niko kando yake kama handbag. Niki gusa gusa joma walala. Nisha nuki daroza ke love the way she moving. Dania uba si abas love the way she doobies. Akilenga simu zako babo zishengai. Ni vile night boy wonga na die. Atangu niku weni ukizungusha kiuno kiza iko langa langa. Nimekuwa ready na kalamu mama. Nimebeba mpaka raba. Ayololo, umebeba wololo. Numeiva ukipita wana umunyonji jo. Karuraro, ama falo sinibo. Nikipita na musupa angale ni kando.
The way she do like karurero. The way she move like karurero. The way she dance, dance karurero. Oh baby, yeah. The way she move like karurero. The way she do like karurero. The way she dance, dance karurero. Oh baby. Ukijichanganya, naruka nawe. Za taekwondo eh, I'll be fight like a Jackie Chan. Ha! Vumijiwe bwana, Amitabha Chan. Ay, hallelujah.
Hallelujah.
Hake Mungu we mtoto mbona leo mi utaniua.
Utaniua.
Ay, hallelujah. The way she do like
karurero.
The way she move like
karurero.
The way she dance, she dance
karurero.
Oh baby, yeah. The way she move like
karurero.
The way she do like
karurero.
The way she dance, she dance
karurero.
Oh baby,
yeah.
Mwenye shape same sumari.
Halifo jona
Kisura nansi sumari.
Ukimuona
tangu ni kuweni ukizungusha kiuno kiza iko langa langa. Nimekuwa ready na kalamu mama. Nimebeba mpaka raba. Ayololo, umebeba wololo. Umeiva ukipita wana umunyojijo. Karoraro, ama falo sinibo. Ukipita na musupa angale ni kando. My boy
she dance.